accent made this.
Yeah, kudlala ubhazabhaza. Ubhazabhaza, iscoop samapara. Hlali number number kuze kuqhuma usinkara. Ayiba namanga, nami ngiyafakaza. Ubhazabhaza, afani iscoop samapara.
Eish, I'll hide the sun, look bumpin. Ubusitshela ukuthi nawe vele usupopile. Kanti na, avele ka think jumpile. Ukuthi clevile ahlile, time umashile. Bheka lo mkhaka kuphashile. Fana ngibophelela endlini, ngiphethe ubhazabhaza, mfana iscoop esijimile. Sikhali sokwephara lifuna ukudla edustbin. Isikhafula amahithi njengenyoka emgodini. Social enamba bazogqwalela elokishini. Sigruva wayawaya vele ziyawala ejardini. Woza nawe sisi sizokufaka ebumnandini. Sobiza abadala bazokufaka estreitini. Nisibiza ngoglama nithini dlukotini. So if ungenamali sicela uphumela inini.
Kudlala ubhazabhaza. Ubhazabhaza, iscoop samapara. Sihlali number number kuze kuqhuma usinkara. Ayiba namanga, nami ngiyafakaza manje. Ubhazabhaza. Ubhazabhaza, iscoop samapara. Sihlali number number kuze kuqhuma usinkara. Ayiba namanga, nami ngiyafakaza. Ubhazabhaza.
Asijava kuze kuse, khala umakhelwane. Sigruva nabongane, siyabakhipha bonke labahamba 1x1. Kusale laba bahle, sijave nabo kuze kuphume ilanga kusasekuseni. Ayiphelile but engakafiki ubheke icele. Ayibo makhelwane, usisiboshele bumna. Thina sifuna ukujava nabo neli nabutha. Sibabonise ukuthi nathi siphethe bumna. Kudlala ubhazabhaza baje wena ikhalela. Awuyeke kusikhenya phela nawe uthathula. But if you can't beat there, you join there. This is only for a short term. There, ubhazabhaza ujavisana kanje.
Kudlala ubhazabhaza. Ubhazabhaza, iscoop samapara. Sihlali number number kuze kuqhuma usinkara. Ayiba namanga, nami ngiyafakaza manje. Ubhazabhaza. Ubhazabhaza, iscoop samapara. Sihlali number number kuze kuqhuma usinkara. Ayiba namanga, nami ngiyafakaza. Ubhazabhaza.